DutchMsafi.com.
What's that good?
What's that good?
Talk on me bandit.
Touch your joy.
Mi kwake zuzu zumbu kuku azintoshi azintoshi kanipiga juju tantu nuku na simchoki misimchoki moyo kaudaibeti meza madirekti totona make sense ye wangu akiombeki Kisura finito, toto lake jicho, figa lake simpo, pake mia zipogo, nyonyeshe mandingo, basi banda juu ya uringo man, nyonyeshe mapigo, minaitaka kila mtabagi. Niko yaga yaga yege igi It depends mona na faidi we mama Ongeza kidogo Niko yaga yaga yege igi It depends mona na faidi we mama Ongeza kidogo Kama majabu Kama majabu Kukutana na we mama Kama majabu Kama majabu Naona majabu Kuonana na we Majabu Boyo kaudaibeti Beza madirekti Totona make sense Ye wangwa kiombeki Kisura finito Toto lake jicho Piga lake simpo Kwake mia zipogo Yonyeshe mandingo Basi banda juu ya uringo man Yonyeshe mapigo Mina itaka kila mtabagi
Yaga yaga yoyo
Bubu zizemi
Yaga yaga yoyo
Bumbumbu zelewi
Yaga yaga yoyo
Kimya zineni
Yaga yaga yoyo
Tabagi
Yaga yaga yoyo
Bubu zizemi
Yaga yaga yoyo
Bumbumbu zelewi
Yaga yaga yoyo
Kimya zineni
Yaga yaga yoyo